You understood that one?
Are you?
Yeah. Dexter. Utapumzi jua Mungu amekupa hai unachotaka hau kipati ro kipato tafurahi haso tira dai nipe binti tafurahi usinipe binti nipe jira vya suti ni nyonge tai hacho ni terofa bila mimi kurukai hundundo mewripia posa na chanika nkiji dai sitochoka kutafuta sinalichopata maskini uruza kuta kipata toa na zaka fiki mweke mbari karibu jaza madui kichwani na mzigo mzito kasonazi siku tu ya sante Mungu wemepata kesho sitambui weje na chekuleka kioko mama mtoto queen neno ndana kinywa kutoka kwa msada wime rejuu mfate kwa ngazi na kama usimgoje chini amiraro usimamshe sikiza musamini aweza mini vipaji vipa wengi ni hali
juni na bado tunasema nao tunabonga nao ikali wanogopa kabisa hatu shindi tunasonga nao na tusema nao ugopa hini mbaya kabisa na bado tunasema nao tunabonga nao ikali wanogopa kabisa hatu shindi tunasonga nao na tusema nao ugopa hini mbaya
Kazabuta funga kamba, pia shuti cheza samba Hacha kunyuti sogi ya karibu, tuende sambamba Sema nao hawa shamba, watu anajigamba mjua kwamba Hakuna mtu aliziki zaidi ya mumba Dundu wa moto unapoza kwa vesti kari Mindo wapa nyoka mbae mebarikiwa kwa mistari Natawa hiti kama hii na mna hii Masini chapte mashiti jo, najifanya siwa ski You know what I mean, nipo makingo shaka zing na jamin Kira nachofanya mina wina, pigia moyo konde Napambana mpaka mwisho pendalini fanya kazi Mwisho takula sabato Shekele ya usaha Mina kodore ya mahisha zao Mwisho kwenye baa Mina ifazi kwenye hisa Hakuna tena stressi jo Wala weakness Mswali yote yenye shida Ntajibu kwa hali
Na bado tunasema nao Tunabonga nao Ikali wanogopa kabisa Hatu shindi tunasonga nao Na tusema nao Ogopa hini mbaya kabisa Na bado tunasema nao Tunabonga nao Ikali wanogopa kabisa Hatu shindi tunasonga nao Na tusema nao Ogopa hini
Ikuwa siyo size yao Mika usho mikali tena hatuna ata dili nao Mawaki wao bado tupo tunatuna koma nao Wanasema ya kwetu wakati tunazo sili zao Nao nao Ogopa hii ni mbaya kabisa mwana pisa
Tunabonga nao Sahatu shindi tunasonga nao Na kusema nao
Over.